kuzidi, wote tunajuana. Watoto kuzidi,
wote tunajuana.
Watoto kuzidi, sio wajinga, sio mabwege. Kweli wanapenda kula, sio ujali, kisigege. Watoto kuzidi, kweli wanaboa, utakuta huku wana lakini mengi mino wabila.